Waliwe bintu ebinyiga abaganda bange njagala nnyinnyonnyola omanye ekituufu. Ye omukadde omukazi era n'omusajja baaliwo nga twevuga. Nasubwa kyankola by'okuwa omutonzi ab'emikwano saamanya. Bw'amasanyu gabula katana kutta bantu abaaliyo bwe banyonya kyayi kisiku. Abakaali mu lubiri ne bakizimbe z'abaganda zaabuga. Ddala kyekyali kisawamu kwefuga okwo twalina ekisuubirwa nga kya bulungi ebuuka bitalaganya b'oluganda n'ababi mwe bajjira. Okuva olwo ekyatutuukako baganda bange tulifa tukimima. Mazima ekyatutuukako tetwatereera baalina abo babbibwa. Sirimba ekyatutuukako tetwatereera b'oluganda battibwa. Batwale batwale obutemu bwabwe twabakuwa twanyuwa. Era tusaana tutenda abalwanyi baffe baatuyamba beebale. Kulwanga okuva olwe nnavaamu ne ndaba ensi ekibi okusyawula era n'ekirungi nga twawanaabana nnyo baana battu yekitebaasobya. Olunaku olwalinyuvu mu ggwanga lyaffe nsaba kubaaliwo okujulira nze ekyali kituusa atabya mikwano otwaye tulwevuma. Gw'omuntu omunyumiza oto kwefuga ngeri emisinde badduka. Mbuulira w'osabanyiza ku meefuga ku b'oluganda baakalwa. Mbuulira w'osagambiza ku meefuga ku byaliwo bye mwalaba ekyo kya bulimba byali biwoobeera n'okukaaba okuva nkaaga mu ebiri. Ng'amaziga jjulujjulu tigazze abantu aga Uganda gaasoba agaali masuffu nga batuttamanyi gatala emikwano noonyi gw'ekitooliro. Batwale batwale obutemu bwabwe twabakuwa twatamwa. Bagende bagende gye baabazaala twabakuwa twanyuma. Okwebyo ebizze bibaawo mu ggwanga lyaffe twali tusuubira okuba obulungi naye twagwa mu Soviet twategeera b'emikwano twawuwa. So nga obutamanya bwe bwatusuula okussaako n'endowooza z'amawanga n'omuntu eyakusinza bakusinze kujjako abatamanya. Gw'omusiru akulembera ky'eggwanga lyaffe lirimu abagunjufu ekyo kyali kivi n'amagezi amazaala ekyamuwendo twabakoowa twamala. Nga bajja bajja nakikiiti bandipisa okujjako okwo twebaza era g'abayimba njagala mbabbireko nti ebyabo ebyaggwa twabakoowa twanyuma. Bagende bagende gye baabazaala twabakoowa twanyuma. Batwale batwale obutemu bwabwe twabakoowa twatamwa. Oba enseegula mirambo saaliganye ng'owuwa tudde wali gweduula maama kekyatutuukako mu ggwanga lyaffe tulifa tukyevuma. Emundu n'ebiso bye byakolanga twatuuka n'okuyigwa ng'amagunju yembeera n'obuyinza baana battu ekintu ekyo kyannuma. Yeki kitaabo yake kyabanyiza ku kibanga weekiri baalyogedde omusango gw'okufa tetwaliganye twaligasse waakiri. Sirimba twasigala mwaka kukumundu olw'okuba tetwamanya. Era binannyini buyinza Mungu gy'ali alibawa ekisaanira okusukka ku ekyo zebuyiba ensiika era n'endowooza b'emikwano n'ennyolo. Mazima mwatulanga ki kye twasobya ekyo kujjako nga bwemage. Okufa okwo kya butonde twategeera naddala alwaziza owaafa zaayo afa n'omuziika kaawo n'otegeera waasiwaasi n'akoma. Wano okuziika kya buwangwa kyaffe kyadde omuntu aba n'obutulo n'atafaata buli lw'omulowoozako omukwano otuukawo weyeebaka. Naye ffe kyatubuukako jja b'oluganda bw'obutulo baabula. Mazima atwalaba magumba juzijuzi n'obuwangwa baabuwa ekyo kyatokeeta yaani yayamanye nti zeerikyuka amaleke mbalangire. Batwale batwale obutemu bwabwe twabakuwa twanyuma. Laba ebigenda bitonnya ebitooletoole n'okuba tetwamanya nti ekisakisa sirwajja okwota baganda banga b'emikwano mwasaba. Thank you. obutemu obwenkukunala bwe baalaganga omukulu n'omutali fakitenda ne mu nsi z'ebulaaya kyategeerwa tulina okubeewala bamuntu nsola abayaya ate nga basineemu kubba basoba katusindiikirize ekibi obutadda bo baakola kalungi ky'okututta neri abatuukaka ogwabasinga twabakoowa twamala mazima ebikolobero bye mwakolanga mwazaala empala n'etagenda kuggwa kino kyatusukkaka ogwabasinga twabakyawa twamala amabujje baagalanga kye ge baasalanga kino kyatulagana t'obukyala ako kaali kakodyo batutte mu nsi n'ensi okugyekomya gwewamma kyenkola bannange baalutuuse wabeera ekirowoozo okuba ekirungi bogoba musajja munno mwana watta obugero obwo bwanoga abasajja baali batuyigga baabayiggera omuyiggo gwanyuma bagende bagende gye baabaza twabakuwa twanyuma batwale batwale obutemu bwabwe twabakuwa twatamwa obeddanga eyennyonyi namunye ku nju bali muffe kyakabibya nabaate mwabaali ab'ekinywi nki baatulidde okumanya nga kyannuma twabaleka tubaamanyi bataayi baabwe n'ebibi bye mwakola mwe mwatutunda waliwedde mwenenya duniya weeba obulange mwasobye mbabuuza muliteekawo obusavu mu nsatu obuzaale bwa wano waakiri mwalibisibye nga badduka ne mutasala bwe mutyo laba bye mwakola ekiro nga mwekisa bwe bimanywa abataamanywa musango gulibeera yeera baana batto lw'ebibi bye mwakola nze munnaku mmalirizo obugambo bwange katonda lugava alina obuyinza yabakulembera tulungamyenga n'okubeera beesigwa obujja neffe twatubyewalenga ssako obusososo omuze namutta tuli baana ba uganda nyaffe y'omu lwaki olwatwerumu bwe kabaka namugereka eyagereka ensi nawuli ekibeerawo omanya nga kijja ku lw'obuyinza bwaffe beesitudde tujunootusaasire matuffe enkala amata katonda bwattu yeddembe n'essanyu okubanga biffe mu ggwanga lya uganda byawula dda tujunootusaasire batwale batwale obutemu bwabwe twabakuwa twanyuma bagende bagende gye baabazaala twabakuwa twatamwa era tusaana tutenda abalwanyi baffe baatuyamba beebale bagende bagende awo gw'abasinga twabatuwa twanyuma.